studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kanyi kante to buggi jande ga fandu hala mamadou sama sefu jamnyal sekabe hedibe imu bakam ben leydi mali fuddi altenere hande nogo tet lewru utitande 2022 du tateji leydi fuf bak general yo hakke uñaaji temdere chapande jatto e didom imotobe bak technique yo uñaaji didom e temdere tatom ben ko imotobe tema don jago ma yimbe nangabe bangal warhoreji charate sargol fuddugol le bomugo hande ko buri hewda yo do hon dido bonandaji leydi mali ndi fuddi cillo dido bol fesagol covid 19 altenere hande festebe be yo ben yimbe be hakkunde duubi sappo e jetti e ko fawi le region ngaji jago ma ngalure bam ko dingono sembe kawaru jamen hande kikiti altenere nogo tetle urtitano 2021 bismillah sakrabe premier sogal ko kala maga e yogabe yimbe gouvernement ben hawruti fuddugol imu bakato jagnirde kalabankura asay le commune njogobo bamako bangal examen hikka imoto be yoko buri uñay temdre uñay chapane jeton iddo be bac technique yo hakke uñay iddo e temde e temde taton innayo amden ardibe jandebe hulti wiide dabar ji piyama yalla golliji di napewa kedanna ko banen mahmoud baba kunta do fesango alcisi
gonga ko keboton jango ko alla fecci ga ande wiide idum bili e ko gatton le balde garode ido haraji wondi kanko premier ministre o halni imotobe fadamako uttide enveloppe arande o chagal ko haltanibe nafa ko woni bakki shogel ko kala mayga holiti wiide dabreji di fu waran fiere yella imuji di ana wada fa feewa
les forces
yimbe le kumani be de nagu be ana nokkule de fu e be mbawi yere nokkule yogaji e be mbawi wayde yere nokkule yogaji ido imuji jango ko sukabe latto dati mudu ittata ido imuji wawi latal sabobe jutmabe yar jango ide ni cuud e kol ngay mawdi ni leedi mali na yar jango de sal imuji di fuddi le leedi mali de mangal mudum fu tiddala fu mata kan hen non holitiri wiide ministre kumando jande le leedi ni wadi noddango feewde janginobe murtubebe warta fabe joddobe kaldan
c'est que je veux dire
on baumi hannude on robe an janginobe tan woni be jaba joddangol so haldangol hakuna mabbe gouvernement leedi yalla won dabere bawdo hebenere oro tiddal dun tan hala mudum wondo den kane wadde ko mbayi fu yalla leedi ni yana yuta
le
odo centre groupe scolaire kalabankura asei so won yogabe koltibe wiide imuji di ka ana newino won wobbe koltibe wiide dum wana noko newi
juge
di ka na tibno sera ngado e tawere mudum fu won ko min baabi wadude hen do laamu do yobbi juge di tati min dokka mi de minni won ko baawmi wadde hen
yimbe le wobbe le gouvernement o wadi imadraaji yaade de kedde leedi ndi yewoyde fuddugol pakki
yimbe le yogabe nanga bangal sije ngaji men numberaji sije ngaji ben bité kany dum def dum ko holliti horejo e kabaru imuji mohammed mayga holtibiri dum no golleji bakdina wondi ben yardo yaso no hanir kedana ko hanne maram kulba du fesongo alcisi
la plupart des dae de
ko hewi academy ngay ngodi kidal faado mi gon jondo ka fu politikan wiide imuji di ana wondi wadde fa feewa ciddala fu wala hen wo yimbe le yogabe tewtube wadde nguikaaji be fu be nangama kasobe ngoni be nyaloma hande école privée ngaji di ana jogi jangginobe fa buti min baawa fei gollinde jangginobe gombe le privé ngaydi fu fay defune jangginobe privé ngaydi fu pamaka goldibe mabbe be kebayi bamede fonction publique no sabe kambe be pamaka fonction publique be ngala darne mudun nan won yogabe be ngatta concours fonction publique be fu e be andondirto kedde imuji di waran wada fa feewa yawtogol ko be imido mudun ko du waran wada fa feewa
notamment les corrections
sagar baba tout clé modou kabar yom bangal bem am facebook ak twitter jonde dido bo mbenno kabaru seria mbenno hitane 2021 bamako udi fuddi beta ko mbenno kabaruji temdere e jeegom buri ko buri hewde yu wara horuji kanye nguikaji ngaddata e le ngaldo kawtal kedan ko men haa berta do feesango alcisi
yimbel temdere chapan jetti idi khaifaabe be yimbel temdere e yimbe didon nangaabe tafon woni ngaddaabe yeso seria procureur o ka holiti wiide dido dossier ngaji ka fu waran ewede ngaldo jidal drissa arizo mayga procureur général
crime de sang
hakone yimbelle be saria hani sarale do mudum ana yimbelle sapo itube yonki barbe yimbe jeego pibe yimbe fa itti yonki mu'e sapo e jeego barbe sukabe yimbe dido chaumbe do rewbe yimbelle sapo e dido bambe tordaji so yittini sukabe yimbe sapo guikaji ka yimbelle gollirbe dereji di ngana gonga sapo e nay kubbe yite yimbelle dido kan ko nande mu ko hewi hakone yimbelle noddabe yaso saria fu yimbe bonnube hakngaji bibe adama en du woni ko nim city kanko lamido cour d'assises aljumagat diko lamido arande cour d'appel
la cour ne
fayi no ka ngottata fayi wadde golle ko halfina ko jukka yimbe fu ndudube sariya dum itawede mudum fu golle jide watta di fu wawa yaade cangal wi dewte sariya di leedi malini joddo no ko woni fayi goto wawa hayfen tay wala le wi sariya kay faro du fu ana handi afuka sunduka ana fayi gikke mudum yimbe andan be kabaruji bili be sariya wodani afuka yimbe muyidi be do walla be tewtu gol ngon afar ngay kulitaadi ningal o jidal ka fu ko hewe mudum yimbele nangabe wodani chagal ngal o jidal waran jokkude jide didi ngaro fa wade fewde yimbele cikitaabe na nangiraabe sabi be terroriste en na sabe nyami jawdi lendi
fedde lurunde sinoji 22 mbir ndardi lamko be hinnare no fewir kabar woteji de hele kawrutal ndoko be kawri tekte yontrande be humpiti dun bangal ben fawingol do golleji transition malik ardi be ndedo fedde de politique wiide be wutiidi na baw jati landinede e hawrudo wattu mudu kedanna docteur ibrahima sango konko horni hore jo ndedo fedde ko halni abbarkin ak mohammedin yatara du fastango umar begol
reste aujourd'hui presque lebbi jeddi tan heddi e woteji di sariyawol kanugol huntande woteedi hore dum hani tiede hono konko soggel ko kala may gaw wiririno fedde wotere juddine dum ne sana wade yewte do hono sariyaaji député be worri sebde leedi malindi feccaba dum wadama region ngaji sappo e jeelay ene hitaade 2012 le dido region ngaji cercle ngaji sappo go otan gonde gollude nyaloma hando cercle ngaji kessi faande region ngaji gondi le balleri leedi ndi anda hot cercle ngaji muuden keedi kade mbay wadde wattu joni o ko bawden yalla woteji di an laaba ko hani yewte yo sariyaaji di non kontinoji woteji da e hore kani e député en yalla mali ko be hewbe yimbe le mudde en tawe le soude assemblée nationale
gobloobe hôpital ponge mbien fuddi altenere hande nogateleru ondu mbien murtere nogateleru out murtere golle baddi tati arribe mbien syndicat holti wide mbien be holti wide mbien gollidi fuddat fuddi tan ta lebbi tati tiagal mbien lebbi baddi tati tiagal hande ndeno yalla mbien joda halaji ina baba fuddite mbien be holti wide dun murtere mabbe mbien latto fuddi tan nyande jagum leru war septembre warundi soni wala ko bilta bangal himmeji mabbe di ndeno ko buri fu ko hebde yo do mbien yargo yeso kambe golloobe sur doctoro faande le kabaruji di mbien fuddo gollo cilo do bol fasagol hande mbien de artenere nogatat leru outo hitan 2021 nokku terrain chaba denda la fabu communal do bomaku goldo fasagol ben yu bangal njampikiri unyaaji temder unyaaji chapande joy ko fawi vaccin mbien lolido johnson and johnson mo leedi etats-unis hokki en bangal covax e wi kambe ardibe kabaru mbien wi ardibe leedi ndi mbien goldo gol yo les raisons ngaji jegom e kanyangal dure bom ko premier sugal ko kala mega yimbele wobbe na gonno ton keddano ko ben aissata jaradu fo sango alcc
le binay campagne picol yimbe yure nyaw covid 19 o ka fu picker arane vaccin no docteur johnson and johnson o ka bido leader america wada dum ne waddi kolol e yimbe fa he gonno be to sabi leader america wondu ko leader mali vaccin
personne y va échapper
ivon pesa gongol nawi cancer gonno do yarta watta fay hun fay goto dum yata so yoppa wajibe jurnobe be kolo dum latigi hande o na latigi nyande wonde dabere goddo fu wala to den nada bibbe leedi mali fu wara pikko pesagol arande gol biddo leedi amerika won gaddo dum mide hanno wadde dum ko boyi le leedi amerika le lewru janvier no wayde en holade pikir o min jabayno wadde dum ne wakkati mo no jonka mi landini
je pense que maintenant c'est prêt à le faire
tagal dabere di piali bodo wudin tinde yimbele be nyaw o pikago gol tan wawi hadde nyaw coronavirus o nangure ne be politique leader donc premier ministre Shogel Kukala Maiga dati wara itere yalla yimbe be fu wana heba tukkaade
wa attendre les cibles
dati tati de yimbe andi di fu wara nawtereede li cuudi dogotoroji di fa yetto le dede na nokule to yimbe e gube e wuro jonde mu en yihi so joodo e be kandi e ballibu e be kani martine de kumpa yalla hakkilaji mabbe ana juttine
hodo campagne ka yimbe le duubi en fuddata sappo e jetti yaade ko burdi landinbe campagne o ka won WDP yalla yimbe be ana heba martine de kumpa bangal nyaw covid 19
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabe le kawr yam ne rezo ngadi ambiento an songo tonfol tama wiide men e gube wata guna be totama ngure mbien nyande noga tati e lewru out mbien yo chakur chabantati maro carton sapo kosam chakur chabantati sukoro paquet sapo macaroni arkilaji sapo e matla sapo wonande fed ams do itubul jawdi golirde longitibe hukum sera refugee mbien no commandant wata guna e totabe fufunjitisande golbe dum be to santo holtama wiide sukaabe dum ben didon be duubi sappo e be duubi sappo didi mbeto wuji mun en jitaama le nukuji tugo lekkaje dende lafa bugu belle kam be nyande aswer noga go olir uti be do sukaabe en jehi non no lotade wottuma kaaje de hippike do mabbe protection civile yitibe mbistan wiide duubi yonde duubi joyi mbiyen yibbe jeegom goni heddibe le odo nuko dum timinta kawar yo amen hande sakraabe miton ton babu sarfum ta de duubi bembal amen 3w.studio.org ma dum no don viamu 3321 do sere yotere medde magazine yewtere meɗen magasin hannde ana fayi dow yimɓe ɓuttuɓe terɗeɓe mbiyanno ley hitande 2016 hottama wiide ko ɓuuri temeɗe jeegom million yimɓe le mbiyanno ɓeɗo yimɓe gooni ley adunaru allandu ndenno kanko docteur Diallo faccitini min kabaru muɗum e dow mbiyanno ko lamdima Aboubakine ak Mohamedine Yattara keɗɗon no fayi tan mi horoyo en kiri jom
andon
wiide laatade neɗɗo ɓutto ko ɓuuri heewde yo banggal keewal ɓellereli terɗe joomum jogaade terɗe haala mum haalete wattumo jate lolirɗo mascor polaire joomum yawti hakke kiloji capantati li métre carré goto oɗo jate o nafa wi dow gueɗe ɗiɗi guuɓo o yo banggal jate teddefu joomum hakke métre mo o jogui so ɗum yawti hakke kiloji capantati li métre carré goto hollitata wiide joomum ɓuttiɗi fa ƴaɓɓiti ko latto sababu neɗɗo laato ɓutto yo tafun luttodiral ɓellere ko woni terɗe joomum e kañe e golleji sembe terɗe joomum iɗaɓo o yo ndongu so le galle joomum yimɓele ɓuttuɓe jeyama li ko ƴaɓɓi banggal saraɓe ɓuuɗo foof ɓattari hono inna joomuma abba joomum ndenno yama joomum ɓuttiɗa tatoɓo o yoko wiyete jooɗaɗe nokku goto wasude wadde golle sembe terɗe wakkat joni o le adunaru ndu tawi kama wiide sembe golle ɗe foof jooɗade nokku goto yimɓe ñaman ko heewi kaɓe dillinta terɗe mabɓe yalla yaltinde ley terɗe mabɓe gueɗe yogaji mawɗi latare sababu torraji ko sendi neɗɗo ɓutto madum ƴaɓɓitira ley teddefi terɗe joomum yo wattumo jatte teddefi hultaɗo o yo wattumo jatte yo hakkude nogay o joyyi e capanɗe tati kilo le métre carré nden wiyata joomum teddefi muɗum ƴaɓɓiti kaso oɗo jatte o ɓuuri hakke capanɗe tati kilogramme le métre carré wiyete o ɓuttiɗi sanne nden wiyata joomum ɓuttiɗi banggal ñawuji mbawɗi sawbinde ƴaɓɓitira ley teddefi madum neɗɗo ɓutto tafonno yo ñaw tension jogui hen diabete lolirɗo type 2 mo nangata yimɓele jawtiɓe juuɓi capanɗe nayyi aɗa wodi du ñawuji ɓerɗe yalla wasude laatade neɗɗo ɓuuto ko ɓuuri hewde yo wattande hakkilo sanne ñamduji ɗi ɓuuri foof lolirɗi lipide madum glycide wadde yewtere sembe calli famɗi foof mintaji capanɗe tati ñande foof banggue goɗɗo ɗum hinnade ñamduji ɗi ko wiyete fibre ɓuuri hewde e muɗum